This music.
It's Kilogram on the beat box.
6, 9% tumulate yan game. Chama kuchara ba pibula zero entertainment.
Big sauce, rubber band music, the lies of an empire.
Kirumba koi palo no mwaka, nara bundesha. Kirumba koi palo no mwaka, nara bundesha. Shirifayem kachule nevi, yawe. Shirifayem kalumbe nevi, yawe. Shirifayem kachule nevi, yawe. Shirifayem kalumbe nevi, yawe.
Bless me God. Tamwanza shapona wave parevo imoi Darusheni kubalwa nivandia uvesa notisemba Wakavida waka nguishe Tatareza ndelomba Nikumaka yenoko ningapuski Sanikire nurubu tonte mwona mutaki wa otavalwa nivandivale Iserera wali tapona rishanta Amala mulimu votatareza ndelomba Nikumaka yenoko ningapuski Rampale nivira vile mwaparile samso Ningani uno wino mwaka nefo wampata onse ya mweneko Demufunya faka
Kirumbako ipalo no mwaka Nala bumbesha Kirumbako ipalo no mwaka Nala bumbesha Shirifuaye mkachule nevi Yawe Shirifuaye mkalumbe nevi Yawe Shirifuaye mkachule nevi Yawe Shirifuaye mkalumbe nevi Yawe Shirifuaye mkachule nevi Yawe Shirifuaye mkalumbe nevi
Dead permission, era pass, namona, Mr. Frank PMU.
We got DJ Kilo.
Big sauce, rubber band music, the lies of an empire.